umenifunga kokoro Nahisi umenifunga minyororo ya mahaba Hata kwenye giza totoro baby Nachitaji ni uwepo wako na ni sawa When you let me ni Romeo Leo kesho peponi yeah, yeah. Siki ushafunga kwa komeo Ya usisiki Wabaya wanasema unifai Wanasema yetu na hadina Kwenye hili penzi na imani Baby Wabaya wanasema unifai Wanasema yetu na hadina Kwenye hili penzi na imani Baby This kind of love Of love, auto ipata ata kwa ela Of love, of love mm-hmm. This kind of love Of love, auto ipata ata kwa sponsor Of love, of love Ora dinite tekete mama nite tekete wala kubala thamani la kubala thamani ipora dinite tekete mama nite tekete wala kubala thamani la kubala thamani wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadhani kwenye mpenzi na imani Wabaya wanasema unifai Wanasema yetu na hadina Kwenye mpenzi na imani Baby This kind of love Of love Auto ipata ata kwa ela Of love Of love This kind of love Of love Auto ipata ata kwa sponsor Of love Of love, this kind of love, of love. Oto ipatata kwa ela, of love, of love. Mm-hmm. This kind of love, of love. Oto ipatata kwa sponsor, of love.